Yo. It's Key to Money. You know what, Paul Mecca? It has been a long time. It has been a long, long time, dude. Let's do this.
Paul Mecca on the beat.
Queen of the King na madem wa mjini hapa town.
Yeah.
Habari ya mjini ni gigi man.
Money.
Naona hawapendi kuniona napendwa mtani.
Yeah.
Hey. Now when I do my thing. Mungu ananipenda na mumba no man na nga.
Yeah. Hey.
Kote mina 20 Easter. Yani do bala.
Hey.
Nanga kama sim babala.
Goddamn.
Nakimbiza makinda, kinda. Watoto
wanaona natamba. Wanataka namba. Matozo napangwa. Masnichi mapanga wanajitunisha wabei levo za masaki obey. Ay, hakuna chochote na say. Okay, alright. Niko so sex, so nice.
Hey.
Oh yes, na fry. Na enjoy son of my life. Okay, alright. Niko so sex, so nice. Oh yes, na fry. Na enjoy son of my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body. Twack, twack. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body. Twack, twack.
Give me the lighter. Kaganja na washa. Kivuta na vuta kabom male basi mkewepata. Mimi ni rasta, sijai kudata. Ukinipenda na kupenda pia ukinacha na kuacha. Sina muda wako hate, mindo topic ya debate. Niko real, siko fake, usulize nani na date. Sina masha ya kubeti, muda wote mina flexi. Fry high kama jeti, dele kwenye magazeti. Yeah, speed in me, waritha nina watania. Nimerudi kivingine, wanakaza na wakazia. Nishawe kania, kama tu mama Samia. Jina ni kubwa wana nibania, sichoki na jipambania.
Okay, alright, niko so sex, so nice.
Hey.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sex, so nice.
Bow.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body. Twack, twack. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body. Twack, twack. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sex, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life.